biri kumina musanvu ogwo gubadde muno tekene nkokola ndigwerabira nti okwanzitira mmange nemmenyeka okugulu nakati nkyawenyera Uganda eggwanga tukyali mu nyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati ekiweddesa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndibyerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yosha bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebulisembye fujjo onalebosemewo wekasana ogira omukulikanyo kyuma kya yesu brani waiti tuba tutuddawo nakyankalanye ensinga akasuka sente esike mbugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno bwe yalonda akulira amajamu wamba atyo omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongaabo enjala n'ebuna ebitundu by'ensi eno netwerya n'enkuta abakulu n'abaana kwediima kwakola eggulira ery'amaanyi ng'abasomesa bameketa ejjiiko beediima bongerwa ettafaali lya salale bozi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasiza emulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empuuta enziiru n'abatalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyu nabyera byali omwo n'afandekaweesa okumupakira ebyasi sentiroolesi mukiibye wappa wa bbanka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasomba danisi ku mapeesa omuttanga ente mulindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebo basobya n'obbata ebuddu ebijambiyo okunyuka bityo bobi alumba paalamenti n'amaanyi mabirizika gwensonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo tuba tukyevumwa bukambwe bw'eryaka setesereza ate n'afuuka waŋŋumi abagikwateko nga bali ku saidi togikwatako kwe kwesiba obutambaala kanki n'ekonye okufaanana furimu onaalembozaako giro kyakulisa eŋŋumi apakati y'omusajja yali ya ttabu pozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti eky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo haji kikungamu eyafiira munnaffe aivani ssemwango waali kigganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuuku baatandika okukola niukuliya bombu ne bazeetunuzaamu otusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiri okulonda kw'e kenya nga kwamenya rikodi odinga waabira uhuru olw'obubbi ne kkooti n'esala amazima ameereere wabula omulamuzi malaga bannange yandiba ng'alimu otusaayitwe germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi mu seryo ekyennyamiza omuwaabi mu seryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami uhuru nakkiriza ebintu ebyo nze ngunyumyanga olutabaale wange omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo shehi muruta siraje ne kamoga mpozi nabomwe bali mu analisisi y'omwaka baabasiba amayisa abantu abo bwenfa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenge olwo mwesibaagiryamu olukwe bannaffe twabasiraje ne sseggujja bumalu kkooti yabata ne baddamu ne bakwatwate bingi na yeno kode mwebiringe vyo yendo oza ntio sanga vya afuga nyonyo yapa wangebi vate odara mwaka wangala nyonyo mutemi pafe.